hanono laawol laamu leydi ɗo Niger haaliri ɗum. Gollirde fuu na neɗɗo fuu tawaaɗo dow jonde hoore mum, ko son nani na gollani Sarusi kampani na goɗɗo feerejo gom. To ɓaawo hannden sey waddi talkuru seedanaade luumaaku na golle gaɗaaɗe ɗen enda. Talkuru du kandu indira facture certifié nder Faransiire. Talkuru du ɗen waɗe tilay noon ɗum nawtoro are jamani. Abdoulaziz Souley gollo so talkuru du waɗete.
Cette notion donc de facture
fille ɗerol coggu ɗum hokkatana kanna laawol nde ni mi waɗi coggu to campaniji no woodi maande ko tawte wiide ko mi yoɓi ceede itte
et de pouvoir la déduire.
Sigila keso cingaɗo o hanono Seydou Souley luumotoɗon jom andal dow laabi kawrol jawdi haaliri ɗum waddanan campaniji pamari e potorɗi saɗornam.
Vous voulez créer
don jiɗana gaɗon coggu nder campaniji saytu tokkuɗon laabi campaniji potorɗi ɗin fuu no keɓa to mburtari gandi jatana sodoyde to e kulle mum cadaki ande ya sodoyde guineji bureau no woodi campaniji connoji ɗum amma karankaram e katako do no woodi waɗoɓe guineji bureau no conna gomnanti du haɗayɓe wadde luumaku ndenne campaniji puɗɗuɗi kesum ɗin e sodoyde ton guineji nde jomum wala ɗerol coggu mbi'aɗi ɗin ko waɗi ngol jomum jogi ngol jaɓtake.
Luumotoɓe gom bi'i ko ɗum yawni joɗɗinol sigila keso o. Yusuf Magaji jon campani keso non
sije bon mémoire
seno wona mi yeggu tun noon laawol ngol hoƴa kenana illu sappo e jeenayi lewru utu bittiɗo o wi'ama du fuɗɗe no gollire go'o lewru septembre wakkati on raɓɓiɗi sanne hano mine ɓe keɓayi sigilade ɗo hana nono na hokke ko watta lebbi tati en min keɓa machine momin kokkete o
de l'offrir aux gens.
Ministre kawjiɗo filla kawrol jawdi leydi gollirteni ɗo leydi Niger wi'i tabbat sigila keso o endan joɗɗinaɗo gam moƴƴina fondita laabi jaɓol patanti jangal e itte o hana itte kese na jangal keso gom hiɗa dekede dow luumotoɓe e campaniji ndenne himɓe pukkina hakkilloji mum'en